Nyapaginchi yen padamu kiku eva cha wande wa chame. Akele misiku longe na longe champion.
Yeah yeah. Ice money, man.
Keep it up, talk it for you,
man. Heavens,
heavens. Mase ni mare, kuna biwa kadarukani. Lito mi mare, kuna biwa kajigukani.
Ulishikila tima pia, tangu ni pia. Bale wa moto kuli. Ulishikila tima pia, tangu ni pia.
Iguana nyako Wako di e chili toya Chili to Nati mongu bema chupupoku wakudi nyako Mugenda beni beneka Makana beni kenda Aini tumugoi wanganyo Amelambini beni ngeja Aini tumugoi wanganyo Nato anikenda chupungonyo Pije jeptu Godwin inke
Kuparo maswaya Rema biniki Kapiniki nala negi chon Ntanya njeni le moja kuchon Ntaku kwalu chwale chwale Le kwale ba Lembe juwe kupa Eto makinyanga anta chwe ba Kana nishayana Meru kuhuri wengi wengi shika Baby kenyando Matikina wechuko vino Nagi minga mingare Longe na
Big up on yourself. Jerieko airtime. Conjin back Gumba. Okelo Rabio. Big up on yourself. DJ DM. Olivia Princess. Ratting the classic man. Toma Felix.